DutchMsafi.com.
Si wamekuja kuchapa kuchapa.
Gachi B.
Monday to Friday.
Friday.
Oh yeah, Sunday. Utatukuta kila pande,
kila pande.
Eh, gambe. Izo nyingi bebe. Bebe. Oh yeah, DJ. Fanya kama una rewind.
Oh yeah, enjoy life, enjoy life.
And of course in a deep end down. Nashinda baa kama bartender. Ukinigusa ni lighter na maglenda. Ush, wamechanganya na mush. Na pesa ptungi haitush. Itagali mush. Nimeamini shisha haichush. Nanza kulewa, nanza kongea kingeleza. We kinge kinge kingi kama nyampala makeleza. Yeah, yani kama mlenda ukinigusa nateleza. Ni mtoto wa Yesu sijawahi bembeleza.
Kupendwa kuwacho enjoy life. Eti unipe stressi. Kisa mepata tetesi. Wasamani wangu etsi. Amepata jipya penzi. Ya nini nipate keshi. Kisa mtoto wa mtu. Kama baby kakujiti. Kumrudia marufuku.
Tukikosa tukipata isha. Na tukipata sisi tunakula.
Wango makali kutoka kwa DutchMsafi.com.